Leo ni happy day. Hakuna kukaa, watu wapo shaz. Kila kona wamezaga, shika bamba ta. Acha kushenga, soli dada. Siko peke niko na mama. Joshua gone, huwa nikitimba wakai. Pandisha mori na mizuka kimasai. Furai, please don't shy. Kunywa kisarabu, himi tunge siyo chai. Kuno M3, mtu tatu. Hatuna kwere, hatuna bifu na watu. Swaga za kibantu, siyo za upatu. Ziko tere, binadamu na viatu. Haa, siyo nani, aso ipenda hii. Wengi wamekuwa juksi, esea wasiki. Hapa ni kazi, kwenye show kuna watu shazi. Pandisha mori ilo sisahau kazi. Kuno, pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, we, we, mole, we. Pandisha mole, we, pandisha mole, we. Pandisha mole, we, mole, we. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, we, we, mole, we. Pandisha mole, we, pandisha mole, we. Pandisha mole, we, mole, we. Kini uzi sema sole, sole, sole.
Wengi wameja, nipe ya moto soba ridi. Pandisha mole, nikupe speedy. Hapa ni furaha. Mashabiki wana faidi, faidi. Mkuna tushe wasi juji mina more, more, more. Tushe wete kama shore, sore, sore. Ole, ona wananyosha vidole. Yeah, mziku natupenda si. Pandisha mole kama una feel HP. Wangapi, wenependa hii nikiwa. Pande kama hizi waga sisi nzi. Hey, pandisha moli, cheki madoli. Na wachekesha kwa comedy story. Kama loli, madogo poli. Masnichi si, hatunaga na osori.
Pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, we, we. Mole we, pandisha mole we, pandisha mole we, pandisha mole we, mole we, kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole we, we, mole we, pandisha mole we, pandisha mole we, pandisha mole we, mole we, kini uzi sema sole, sole, sole.
Ini bongo, randy, madu wanakata kama Congo, bendy. Sema gombi spendi. Sinikumbushe denu kinikuta na spendi. Ni mizuka, tunaruka. Kina mangi wamekuja wamefunga maduka. Furu shangwe, yani kimenuka. Ukicheki juu, moshi unafuka. Stuka, sijo katoka mtupu. Tumia, ilo sisau, ela ya subu. Hapo gombi marufuku. Karolina mwite Sara, mwambia pari po huku.
More, pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole, mole, mole. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole we, we, mole we. Pandisha mole we, pandisha mole we. Pandisha mole we, we, mole we. Kini uzi sema sole, sole, sole. Pandisha mole we, we, mole we. Pandisha mole we, pandisha mole we. Pandisha mole we, mole we. Kini uzi sema sole, sole, sole.
Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Kini uzi sema sole, sole, sole. Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Ta-ra-ra-ta, ta-ra-ra. Kini uzi sema sole, sole, sole.
Mole!